I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe wa nini mask yo, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah.
Jana nilikuwa tipsy, eh. Ulimwagika pisi, eh. Maradhi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako mirija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, eh. Unafunga tangata lipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
soke, my heart is broken. Naogelea matope, wacha nijikokote, wacha nijiokote. It's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
King, classic.